Music promotion. Zedscoop.com.
It's your boy VR.
Tax on the bit.
Yeah.
Universal
artist.
Yeah. KMP boys,
Put them on this one. Scenario XO.
Yeah. Girl, they don't know what we be doing. They don't know about me and you. They don't.
Vintu voi pa kumbali ni mamvela bastiumo zini mafaka konzelu bamafuna iwe na netika lekane so that ibakaleke ku complaina bampa makamba ndiwe ule pa Chicago banga kule ndiwe chipochi la bule bafuna chikondi ndule ati nikule ke awe pantu ine na kula nawe pamenenezo futika wenze na ine apa na mbochiti kama njo chili na ine manje waipa bwandiwe iwe hold on baby to my loving. Don't care all over coming in a hulele. Bantu wakula naine, baby. Do your loving. I don't care no over coming in a hulele. Bantu nakula nawe. Nakuseka ni maseka nawe. Nakunkala ni mankala nawe. Nakugona ni magona nawe. Ndiku huka nawe. Nakuseka ni maseka nawe. Nakunkala ni mankala nawe. Nakugona ni magona nawe. Ndiku huka nawe.
Secrets we've been keeping that don't even gotta know. You know all you gotta do is call me on my phone to say that you miss me. You know it's yours to say that you miss me. You know it's yours, yeah. Nifunonkala naiwe. If you want me, baby, you can come my way. Every day with you, yeah, that's a good day. Yeah.
Oh, baby, do your loving. Don't care all over coming in a hole. Baby, do my loving. I don't care all over coming the way hula you. Pantuna kula nawe. Bama kamba vintu voi pa kumbali ni mamvela bastiumo zini mafaka konzelu. Bama funa iwe na netika lekane so that ibakaleke ku complaina. Bama kamba ndiwe ule pa Chicago banga kule ndiwe chipochi la bule bafuna chikondi ndule ati nikule ke awe. Pantu ine na kula nawe. Nakuseka ni maseka nawe. Nakunkala ni mankala nawe. Nakugona ni magona nawe. Ndiku huka nawe. Mameno mani donsela ni kasa lila. Ndiye mamene tikosele baby osa lila iwe. Iye ni security ya tu. Oh yeah, lelo. Baby, to my love. I don't care all over kamendi we ule iwe. Pantu nakula nawe. Nakuseka ni maseka nawe. Nakunkala ni mankala nawe. Nakugona ni magona nawe. Ndiku huka nawe.
Bama kamba vintu voi pa kumbali ni mamvela. Bastiumo zini mafaka konzelu. Bama funa iwe na netika leka leso dati baka leke kukonzi.
Zedscoop.com. Let's make a banger for you.
Yeah.
El Chapo. I swear it doesn't get better than that.